Ngibingelele kahle futhi ke bangcwele siyambonga uNkulunkulu. Namhlanje ke sizofaka intshumayelo yokugcina kule series ebesiyenza emfishanyana yokuzama ukubalansisa imfundiso esijwayele ukuyigcizelela ekukhanyeni kodwa eyingase zibe nengozi yokwakha ama-views ngasiwona ngoNkulunkulu. Namhlanje imfundiso esijwayele ukuyigcizelela engifuna kodwa ukuthi siyibalansise ilento yokuthi i-content kaNkulunkulu enkulu kunazo zonke ngathi njengabantwana bakhe indaba yokukhula enkosini ukushiya izono ukukhula ebungcweleni uNkulunkulu u-content ngaleyo nto ukwedlula zonke ezinye izinto empilweni zethu u-content ngaleyo nto ukwedlula ukuthi sinawe nomsebenzi noma sinawo u-content ngayo ukwedlula ukuthi siyagula yini noma siphile kahle u-content ngayo ukwedlula ukuthi siyafa noma siyaqhubeka inisiphile kuzona zonke izinto esiyayisise kuNkulunkulu emkhulekweni ezama concerns ethu kubalekile ukwazi ukuthi kwekaNkulunkulu ingqondo lento yokhlukana nezono bese uyakhula ebungcweleni iyona nto ebaleke kunazo zonke uNkulunkulu aphezukwayo empilweni yakho ngakho ke ukushumayela okuthembekile okubiblical okungasuselwa engqondweni yomuntu nasemasikweni impilo abantu kumele kube ukushumayela okuyigcizelelayo indaba yokuhlukana nezono nokukhula ebungcweleni kumele kube a major theme ma ulalele ukufundisa komuntu over the years lento igame ukuthi umuntu ohlalahlale agcizelele indaba yokubaleka kokuhlukana nezono nokukhula ebungcweleni uma umuntu ezoshumayela abe umshumayeli owethembekile kuNkulunkulu kumele kube njalo ingozi yekode khona ekugcizeleleni leyo nto ukuthi kungagcina sekuzwakala sengathi uNkulunkulu akakuboni ukuqhubekela phambili kwethu noma akakunaki uNkulunkulu ohleze thetha nje uNkulunkulu ohleze egade amaphutha uhleze egade owrong empilweni zethu akasiqhuquzeli ukuthi siye phambili aka recognize ukuthi sesenze iprogress engakanani ebungcweleni ikhona leyo risk endabeni yokugcizelela isono nokushiya izono ukuthi igcine kuzwakala sengathi uNkulunkulu uyasikhareja ngoba uthetha njalo uNkulunkulu njengomzali ongayiboni into enhle einganeni zakhe mayekhuluma uhleze ekhuluma ngoba sekutholakala iphutha kodwa uNkulunkulu akasinjalo soke namhlanje ngifuna ukugcizelela indaba yokuthi uNkulunkulu uyakurecognize futhi uyathokoza ngokuqhubekela phambili kwethu ebungcweleni inqubekela phambili yethu ayifihlekile enkosini kodwa into uNkulunkulu ayirecognizeayo futhi uyathokoza ngayo amen ngesiqaleni kumahubo 103 njengokujwayelekile ngizonyisa emavesini ambalwa ukuzama ukuyihlanganisa le doctrine mawufundisa idoctrine isikhathi esiningi awuyakheli nje phezu kwepassage eyodwa uyaye wenze lento okuthiwa i-systematic theology ulande iindawo eziningi ukuze uveze umqondo wemfundiso eqhamukayo ezwini likaNkulunkulu noma ngabe iqhamuka eindaweni ezahlukene Mahubo 103 masifunda kuverse 8 Usimakade unobubele nesihawu uyephuza ukuthukuthela uvamisa akathethi njalo njalo akayigcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade akasiphathi njengokufanele izono zethu akazivuzi njengokwamacala ethu noma indaba yesono kuyinto enkulu kuNkulunkulu kungasiyo into ethatheka kancane ngalendlela ebuyithatheke ngayo kancane kubantu nokho uNkulunkulu unobubele mercy okuchaza ukungamgwebi umuntu lapho kufanele umgwebe khona unesihawu okuchaza ukuthi instead of ukumgweba umenze lokuhle umuntu bese thi uyephuza ukuthukuthela uNkulunkulu unesineke upatient uNkulunkulu akacasulwa yizona zonke izinto ezenzayo noma zizimbi emehlweni akhe. Kodwa awuzukumuzwa ebhoka ngolaka njalo for every little thing oyenzayo noma ingekho ncane. Akafani nomuntu oneconsi ucasulwa yona yonke into, alishone engacasukile, alishone engabhoka ngolaka. UNkulunkulu akayivezi njengoNkulunkulu onjalo, kodwa uNkulunkulu owephuzayo ukuthukuthela. Uvame umusa ochaza ukuthi ugcwele uyachichima ngothando olungapheli. Leli gama ukuthi umusa lapha kwelesiZulu lichaza steadfast love, uthando olumile olungapheli. Aliphumi lingena uthando likaNkulunkulu kubantwana bakhe. Asithi ngoba sesonile uNkulunkulu sesithukuthela usesilahlile mese singcona sibuyise, kodwa unothando olumile olunganyakazi olichichimayo olumenza aphuze ukusithukuthelela. Athi kuverse 9, akathethi njalo njalo, akahlezi ekhombizono zethu asithethise ngazo. Uyafuna sazi ukuthi zirong, akasifihleli lokho, kodwa akazukubhoka ngolaka ngayo yonke into esiyenzayo uNkulunkulu. Uyazi ukuthi siyakhula, lithi incwadi yamaHubo kwenye indawo, uyakhumbula ukubunjwa kwethu, uyazi ukuthi siluthuli. Uyakwazi ubuthakathaka bethu uNkulunkulu, ngakho unesineke nathi njengomzali ekhulisa umntwana esemncane. Uyazi ukuthi umntwana uyazonela mayesemncane, uyathi ehamba awe umntwana ngoba usemncane, umzala kabhoki ngolaka. Ungathini wena ufica umzali ethethe isingane encane egqokini nabukeni ngokuthi izonele la enabukenini? Ngeke ukuthi khona qhwinte into thizeni la kulo mqondo walomzali. UNkulunkulu akasinjalo naye. Kuzohamba hambe kufanele ingane iphume emanabukenini. Uyafuna ukubona ingane ikhula, kodwa akathethi njalo njalo. Uyakwazi la sikhona, uyasazi isteji sokukhula kwethu, uyakwazi la kufanele ngabe sikhona. UNkulunkulu usiphathisa okwabantwana, umzali omuhle nohlakaniphile. Uqhubeka kuverse 9, akayigcini intukuthelo yakhe kuze kube phakade. Nalake esefike khona ekucasukeni uNkulunkulu ngenxa yokungaphenduki, ngenxa yokungakhuli sometimes kwabazalwane, kodwa ke uyashesha nokuxola, uyashesha nokudlula entukutheleni yakhe. Akayigcini kuze kube phakade intukuthelo yakhe uNkulunkulu wethu. Verse 10, akasiphathi njengokufanele izono zethu. Izono zethu idinga ukukhuzwa every time sizenza, zidinga ukupanishwa every time sizenza, kodwa uNkulunkulu unesineke, akasiphathi ngendlela efanele ukona kwethu, akazivuzi ngokwamacala ethu. Of course lokhu kukhuluma ikakhulukazi ngendaba yokuthi asizukubhujiswa ekugcineni esihogweni ngenxa yezono zethu, kodwa futhi sisaphila singakafiki kwahlulelweni. Kuveza ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu onesineke. Ngicela ke sibuke futhi kwabaseKholose, siye testamentini elisha encwadini yabaseKholose kuchapter 1. La ngifuna sibone ukuthi kunokuthi uNkulunkulu ahleze ethetha ngenxa yezono, kunalokho uyanothisa ukuqhubekela phambili kwethu ebungcweleni futhi uyathokoza ngakho. Uyaqhuquzeleka ma usebenzela iboss ejabulisekayo. Kunzima ukusebenzela umuntu ongakazi umbone smile noma ungenzani. Ake kodwa wenze iphutha umuzwe ehla njengama blocks edilika phezu kwakho makhona okwenzile okubi. Kodwa mawenze okuhle akatholakala ukuthi aphawule, akancomi, awazi ujabuliswa yini lo muntu. Kuyadiscourage, kuyavithizana ukusebenzela umuntu ofana naloyo. Nomzali onjalo einganeni uyayidiscourage ingane. Mawuzwe iBhayibheli ikhuluma ukuthi asibakhulise ngokuyela nangokuqonda kwenkosi, singabathukuthelisi abantwana. Kuyamthukuthelisa umntwana umzali okhuza okubi kodwa akancomi akaququzeli awusoze umuzwe shaya izandla umbone jabulile uma iy'ngane zenze kahle iyadikubalisa into efana naleyo nakuthina njengabazalwane noma sesinomqondo ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu ohleze egade amaphutha ethu kuyasidiscourage ekukhuleni ebungcweleni kodwa uNkulunkulu akanjalo unjengomzali owajabulelayo lama-baby steps noma ihambihambiwe le ngane isabhalansa ngamatafula kodwa jabule umzali ukuthi nangeqala ecathula noNkulunkulu unjalo kwaba seKolose kuchapter 1 verse 9 ngakho-ke nathi kusukela ngosuku esezwa ngalo asiyeki ukunikhulekela sicela ukuba nigcwaliswe ngolwazi lwentando yakhe kukho konke ukuhlakanipha nokuqonda okungokomoya ukuze nihambe ngokufanele inkosi niyithokozise ngakho konke nithela iyithelo kuyo yonke imisebenzi elungileyo nikhula ekumazini uNkulunkulu uPaul ukhuluma ngabazwana baseKorinte ukuthi wezwa ngokuphenduka kwabo besuka eyithicweni nasezonweni zabo baphendukela kuNkulunkulu ophilayo uthi kusukela ngalolo suku ezwa ngalo akayekike ukubakhulekela ecela ukuba bagcwaliswe ngolwazi lwentando kaNkulunkulu ufuna bakhule enkosini noma bese bancane besabasha enkosini besanda kuphenduka ezonweni zabo uyabancusela ukuthi abakhule ekwazini intando kaNkulunkulu bakhule kukhona konke ukuhlakanipha nokuqonda okungokomoya bazazi indlela ikaNkulunkulu bazazi izinto zokomoya ukuthi uNkulunkulu ufunani kumuntu uNkulunkulu uphezukwani empilweni yomuntu uSathane uzama ukwenzana empilweni yomuntu ubungcwele buyini izono ziyini embakhule ekuqondeni lezo zinto nasekuphileni ngaleyo ndlela ekhombisa ukuqonda lezo zinto uthi kuverse 10 ukuze bezohamba ngokufanele inkosi bayithokozise ngakho konke uNkulunkulu uyathokoziseka ngokukhula kwabazalwane ekumazini yena ngokukhula kwabazalwane ekuhlakanipheni nasekuqondeni indlela ikaNkulunkulu nasekuhambeni kuzona indlela ikaNkulunkulu ngendlela efanele uNkulunkulu wethu lokho kucathula lokho qhubekela phambili noma singakabi perfect ngoba ukhuluma ngabantu abakhulayo la uPaul noma singakabi perfect sisacathula sikhula njengabantwana kodwa uyathokoziseka uNkulunkulu uNkulunkulu obuka ajabule ukukubona sewenza kangcono kunalendlela obuwenza ngayo before uNkulunkulu ojabulayo ukuthi awusanalo ulaka ngalendlela obukade unolaka ngalo iy'nkanuko zokocansi ziyanqobeka kusafani nasekuqaleni amanga awusawaqambi ngalendlela obuwenza ngayo namagqubu uyalwa nawo uyakhula ekufundeni ukuxolela abantu ukuvila buyaphela iyaqala iyavela inkuthalo uthando lwezinto zasemhlabeni liyancipha liyakhula uthando likaNkulunkulu ney'nto ey'kaNkulunkulu uNkulunkulu uyathokoza ngokubona i-progress akalindile ilanga lokupheleliswa kobungcwele le-perfection uNkulunkulu uyayithanda lezi nyathelo ey'bukeka zincane lokhu kucathula nokuya phambili olokhu kwenza empilweni yakho yokukholwa niyithokozise ngakho inkosi ngoba iyathokoziseka inkosi uNkulunkulu othokozisekayo ngokubona ukuqhubekela phambili endleleni ocabanga ngayo endleleni ofila ngayo ngezinto endleleni oresponda ngayo kwabanye abantu endleleni okhuluma ngayo uNkulunkulu uyakuthanda ukubona uyaphambili uyajabula uthi nithela iyithelo kuyo yonke imisebenzi elungileyo uyathanda uNkulunkulu ukubona kuqhakaza empilweni yakho imisebenzi elungile zivele iyithelo ukhula ekwenzeni kahle uNkulunkulu uyakuthanda lokho athi gcineni nikhula ekumazini uNkulunkulu uyalibona leligama lithi ukukhula elveza into engakabi perfect engakafiki la kufanele igcine khona iyakhula lento kusayisithombe sincanyana kodwa siyakhula awunakho ukuqhakaza amagatsha kusona awunawo amagatsha eqala eqhakaza imbali kuwona nakho engathi kuqala kuphuma iyithelo manje ezingazidla noma ingakavuthwa kahle Zisakhlazana zona kodwa nazi ziyaqhakaza ajabule okade etshalile ukuthi isithombo sakhe siyakhula unjalo uNkulunkulu ngeimpilo zethu. Ngakho siququzeleke bangcwele. Singezwe sengathi kuhleze kunesibhaqu emva kwethu. Sihleze silindwe ngesitwebu njalo nebhande kuhleze kugadwe amaphutha ethu. UNkulunkulu uyagada ukwenza kahle kwethu. Uyathokoza emazulwini kuthi ixosolo lokuyena maye kubona kadulingeka usinqobe isilingo khetha ukwenza kahle. Khetha ungayibuki le nto ukubhekisa amehlo le. Ukhetha ukumziba lo wana kunokuthi umgive. Ukhetha ukumxolela noma bekufanele uqinise inhliziyo yakho. Zonke lezo zinto kuyathokozwa emazulwini kucelebrate. Makuthiwa ngokuphenduka kwesoni sisinye kuyathokozwa kanjalo nokukhula kwaso isoni. Sesindisiwe kuyathokozwa emazulwini. UNkulunkulu umuntu obuya groove. Sathi ngibeke kanjalo. Nezo nto bangcwele. Uyajayiva uNkulunkulu egcwele injabulo. Ahleka ismile sibe singaka uNkulunkulu. Kube mnandi lesasithombe sika lo wababa amukela indodana ebikade ilahlekile ihambile. Isithombe sikaNkulunkulu lesiyana. Sigaba begijima ngenxa yenjabulo eyonqaka indodana yakhe ethi akuhlatshwe ithole kudliwe kubhiyozwe kube mnandi. Isithombe senhliziyo kaNkulunkulu. SinoNkulunkulu onjalo uma sibuyela kuyena. SinoNkulunkulu onjalo uma siqala sikhula ekumfuzeni. Uyabhiyoza ajabule uNkulunkulu ngokwenza kahle kwakho yize noma ungakabi perfect. Asibuke amanye amavesi kwaba seEfesu chapter 8. Chapter 5. Awoku chapter 8 kwaba seEfesu. Ngabe sekwaba sePine Town lapho. Uchapter 5 uverse 8. Ngokuba kade ningumnyama kodwa manje seningukukhanya enkosini. Hambani njengabantwana bokukhanya ngokuba isithelo sokukhanya sisebuhleni bonke ekulungeni naseqinisweni. Nihlolisise ukuthi kuyini okuthandekayo enkosini. Ningahlanganyeli emsebenzini yobumnyama engenayithelo kodwa kunalokho niyidalule. Philani njengabantwana bokukhanya. Niveze iyithelo zokukhanya ezikhona konke okuhle okulungile nokuyiqiniso. Nizame ukudisena, nizame ukuthola ukuthi intando kaNkulunkulu iyini enhle nethokozisa eNkosini. Yawubona uverse 10. Nihlolisise ukuthi kuyini okuthandekayo enkosini. Lagama elithi okuthandekayo enkosini liveza what is pleasing kuNkulunkulu, okumjabulisayo uNkulunkulu, okumchazayo uNkulunkulu, okuthandekayo emehlweni akhe. Lokhu yakuhamba ngokukhanya, ukuveza iyithelo zokukhanya, noverse 11 ukungahlanganyeli emsebenzini yobumnyama engenayithelo kunalokho niyidalule. Ukwenza njalo kuyathandeka emehlweni kaNkulunkulu, kuyamjabulisa uNkulunkulu, uyachazeka uNkulunkulu uma sikhula ekushiyeni into zobumnyama, sikhula ekuyinikeleni ezintweni zokukhanya. The more ukwenza lokho empilweni yakho, uNkulunkulu uyajabula, uyachazeka. Ngakho ugqugquzeleka. Thani ke ngikukhombise nje manje amanye ama-examples ezinto ezispecific. Ngoba manje besigeneralize sikhuluma ngemsebenzi emihle, sikhuluma ngemsebenzi yokukhanya, kodwa some specific things iBhayibheli liyibalayo uNkulunkulu athokozayo ngazo. Ake siqale kwabase Philippi chapter 4. UNkulunkulu uyathokoza ngeminikelo yethu, ngokusizana kwethu, ngezinto ezipractical, ngeingubo, ngokudla, ngemali, masizana sabazalwane. Siba nenhliziyo enikelayo ekakhulukazi komunye nokugqugquzela ukuthi ivangeli liye phambili. UNkulunkulu uyathokoza ngemnikelo njalo. Philippians 4 uverse 18. Kepha nginakho konke ngokwevile, kusho uPawule etshela abazwane baseFiliphi abakade bemnikelele ngemali njengoba eboshiwe esaseRome. Nginakho konke ngokweqile impela nganelisiwe. Ngeke ngikwamukeliswe ngu-Epafroditu obekuvela kini. Bathumela u-Epafroditus ukuthi ahambise iminikelo yabo kuPawule. UPawule exakekile esejele house arrest edinga usizo engakwazi ukusebenza ukuthi ayiphilise. Uthi kuliphunga elimnandi umhlatshelo omuhle acceptable nothokozisayo pleasing kuNkulunkulu. Leminikelo yabazwana baseFilipu iliphunga elimnandi kuNkulunkulu. Majina iphunga kuwena lokuzwa inyama irostwa kamnandi ikhipha lelaphunga ulambile. Mawucabanga ibrisket iphenduka lapha emalahleni bese ikhipha leya ntuthu mayosiwa kahle, hayi intu hayi umlilo oshunqi oshunqa amalahle angakahlangani kahle. Kodwa yabo amalahle mayesebomvu kahle sekunuka yona inyama futhi ingakashi. Maningi amakhoza la ekukhanyeni. Lelo phunga elimnandi elipleasing eliqonsisa amathe elenza isisu silungele ukuphakelwa lento emnandi. Noma iperfume emnandi uNkulunkulu wayethe abakhe neperfume laphana kwiTabernacle. Kusanetabernacle besuka e-Egypt beye eKhanana bahlanganise lalibuye linukiswe nje laphana kwiTabernacle uma abapriesti bengena kunuke kamnandi iphunga elimnandi. Neminikelo yethu masizana njengoba bazwana baseFilipi babesiza uPawule, mawusiza abanye abazalwane, mawufika neyingubo siyibeka lapha etafuleni kwabushangazi esi-coordinatela ukuze abazwana basizakale, ufike neyinto eyidliwayo, ma unothisa iyidingo zabazalwane bese uyabasiza ngasese lanihlangana khona, ulekelele ngeyimali ngezinto eyidingakalayo. UPawule wayeyumuntu oshumayela ivangeli, ma uletha iyimali ebandleni ukuze ivangeli liqhubeke lishunyayelwe, uNkulunkulu leyo nto imnukela kamnandi. Iyamchaza uNkulunkulu ukukubona wena uyeka uncipha ekubeni ugimbela kwesakhe, ukhula ekubeni umuntu ophanayo, futhi uphana hayi ngoba ubheke abantu abazokupha back noma abantu nje bomndeni wakho, upha abantu ongahlobene nabo ngenhloso yokubasiza bagqugquzeleke evangelini, ngenhloso yokubagqugquzela ekushumeleni ivangeli, ubanika abakudingayo ukuze bangalingwa iyinhlupheko bagcine beyekile. Uyachazeka uNkulunkulu ukubona uba umuntu onjalo wena. Uba umuntu ongayicabangeli wena kuphela nowakho nje umndeni, kodwa uba umuntu owusizo kwabanye, kuyiphunga elimnandi kuNkulunkulu. Bese thi umhlatshelo omuhle o acceptable uyayamukela uNkulunkulu into enjalo ebungcweleni bakhe, ekupheleleni kwakhe kwi-perfection yakhe, uyazamukela izinto ezifana nalezo zinhle emehlweni akhe, zamukelekile, akayi reject, akayizibi, akayishaya indiva izenzo zakhe ezinhle zokusiza nokunikela kwabanye abazalwane. Kodwa kunalokho ziyamthokozisa uNkulunkulu, ziyamjabulisa uNkulunkulu enhliziyweni yakhe. Uproud uNkulunkulu. Mhlawumbe uqhwebe ingilosi eGabriel ubuke man. Buka wenzani. Uyamkhumbula eposta kanjalo kuSathane. Uyayenza uNkulunkulu angisusele ekhanda leyo nto. USathane uthe iqhamukele ukuthi babe sadedelwa bangene ezulwini noma bewile embe amadimoni. Uthi maye uthi uphuma phi? Uthi bengade ngizulazula emhlabeni. Manje nje bathu zulazula uyibonile ni kodwa inceki yami. Uyibonile ukuthi akekho ofana nayo. Ibalekelo kubi, iphila impilo eqondile. Umbonile ni kodwa uJobe Sathane. Uyayizwa ipride yomzali. Uke walibona kodwa ireport lakhe, ubuke la, buka la. Ubula obedlala khona izikole. Umbonile kodwa umfana wami noJesus number 7. Umzali oyiqhenyayo ngokwenza kahle kwengane. Unjalo uNkulunkulu. Leyo lowo muzwa esinawo njengabazali siwuthatha kuyena uNkulunkulu njengomzali nqangi. Naye uyachazeka uproud uma sibona senza kahle bazalwane. Uyayiqhenya ngathi uNkulunkulu kuyimhlatshele emihle eyamukelekile kuyena, iyamthokozisa, yamaphunga amnandi kuNkulunkulu izenzo zethu ezinhle. Masikhula ekumfuzeni. Amen. Ngibonise enye example, 1 Timothy chapter 2. Ngikhombisa nje ama specifics alezinto ezimthokozisayo uNkulunkulu ezimpilweni zethu. 1 Timothy chapter 2 kuverse 1, ngakho ke okokuqala nje ngiququzela ukuba ukunxusa, ukukhuleka, ukucela nokubonga kwenzelwe abantu bonke. Banxuseleni bonke abantu, bakhulekeleni, bungani uma uNkulunkulu eyiphendula leyo mkhuleko, enze izinto ezinhle empilweni zabo, basindisa noma nje benzelwe okuhle abantu bonke abakholwayo nabangakholwa. Specifically kuverse 2, amakhosi nazo zonke iziphathimandla, abantu abaniphethe ngokwasemphakathini noma babewahlukumeza amakholwa ngalezi zikhathi, uPawule uthi ningayoyimbi towards labantu abanihlukumezayo, abangakholwa, abababusi, abazama ukucindezela abazalwane. Kunalokho nobakhulekela, nibafisele okuhle, nibafisele insindiso, ukuze sihlale kahle ngokuthula. Nibe abantu abanendaba nokuthi inhlalo injani emphakathini. Ningayicabangeli nje nakuphela, kodwa nikhulekele ukuthi umphakathi kuhlaleke kahle. Ngakho labantu abasemagunyeni benza izinqumo ezinhle kanjalo, sikwazi ukuhlala ngokwesaba uNkulunkulu nangakho konke ukuhlonipheka. Lokhu kuhle futhi kwamukelekile, pleasing. IsiZulu sithi kwamukelekile, kodwa kuyamthokozisa kahle kahle. Kuyathokozisa emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu, othanda ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngesikhathi wena uba umuntu ongathandazeli ezakho nje kuphela izinto, onganaki nje okwakho kuphela ukuxakeka, okwakho kuphela ukugula, okwakho kuphela ukweswela, uguquka uba umuntu onendaba nezinto zabanye abantu, uba umuntu onendaba nokuthi abanye abantu bayasindiswa yini, abanye abantu banayo yini inhlalo emukuhlala kahle, banakho yena abakudingayo, ubanxusele, ubakhulekele, uzubonge. Yamazi umuntu obonga izinto ezenzeke kwabanye abantu, hayi abantu bomndeni wakhe. Ngesikhathi uba umuntu onjalo, uba nenhliziyo enjalo, efuze le nhliziyo kaNkulunkulu ongumsindisi, othanda ukuba abantu bonke basindiswe, lokho kwamukelekile, kuyamthokozisa uNkulunkulu. Lokhu kuhle, verse 3. Lokhu kuhle futhi kuyamthokozisa uNkulunkulu, kuyamchaza kuhle emehlweni kaNkulunkulu. Uma wena uba umuntu onendaba nabanye, uzube nendaba namakhosi amambi angamesaba uNkulunkulu, amelene nabazalwane, kodwa ubanxusele, ubakhulekele kuNkulunkulu, ukhulekele inhlala kahle yomphakathi, nabanye abazalwane sibakwazi ukuphila ngokwesaba uNkulunkulu. Lento yokukhuleka unendaba nabanye abantu iyathandeka emehlweni eNkosi. Amen. Sikhombiseke two more bese siyavala. Khona la 1 Timothy ku chapter 5. Uyabona ukuthi angibali izinto ezimangalisayo nezinkulu la ethi wesu uNkulunkulu. Ngibala ukunikela kwabanye abazalwane, ngibala ukuthandaza, uthandazele nabanye abantu. Lezi zinto ezibuyeka zincane, ziyintokozo enkulu enhlizweni kaNkulunkulu. Akasiyo uNkulunkulu obheke nje ukuthi akuphe amaphutha akho, uNkulunkulu obheke ukuthi uyathandaze najabule. Uyabapha nabanye abantu, uyabasiza najabule uNkulunkulu ngaloyo progress nje osukuyenza. Kuchapter 5 kuFirst Timothy verse 3. Hlonipha abafelokazi Timothy. Chaza ukuthi basize ngemali abafelokazi. Abangabafelokazi ngempela, hayi noma ibaphi abazama nje ukurobha ibandla, kodwa labo baxake ngempela basize Timothy. Kepha uma umfelokazi kuverse 4 enabantwana noma abazukulu, labo ke mabafunde kuqala ukuhlonipha, ukuveza ubungcwele, ukuveza ukwesaba uNkulunkulu kwindlu yakwabo. Benze okufaneleyo kubazali babo, bekhombisa ukubonga ngokuba lokho kwamukelekile, kuyamthokozisa lela gama again, kwamukelekile phambi kaNkulunkulu. Uma umzalwane enabantu abaswele emndenini wakhe, kakhulukazi makwabazali bakhe bexakekile, bese eveza ukholwa kubona ochaza ukwenza okuhle kubona abalekelele kwesoleni kwabo aveze ukubonga uyazi ukuthi umzali wami wangenzela into enhle engikhulisa manje nami kufanele ngimsize ekusweleni kwakhe ebudaleni bakhe mayingasakwazi ukungiphilisa uyijoka lami angilithwale ngentokozo ngoba abakholwayo benza kanjalo uma uNkulunkulu ekubona ugcina iduty yakho njengomntwana ugcina wenza okufanele ukwenze nasemndenini wakho uyibophezela kuyibophezelo onazo ugcina izifungo zakho njengomuntu oshadile uma uNkulunkulu ekubona uligcina izwi lakho ungayibalekeli iduty yakho kubazali bakho kwamkelekile lokho kuNkulunkulu uyathanda uNkulunkulu ukubona uba umuntu onjalo wena asakakhulumi ngabazalwane ngokuhamba uye eMozambique uyoba yimissionary uyofela khona sikafiki lapha sisalanje locally ekutheni wenzani njengemali yakho hayi futhi yonke ekutheni ubuye ukhuleke njengomzalwane ubaphatha kanjani abazali bakho nabantu bomndeni wakho kulezo zinto ezibuyeka zincane kanjalo kunentokozo enkulu uNkulunkulu anayo ngoba uNkulunkulu onjalo ukuthanda konke ukucathula kwakho njengomzalwane kuyamchaza kuyamjabulisa akasiyi uNkulunkulu obheke izono zakho nje kuphela nalike elokugcina bese siyathandaza Hebrews chapter 13 ku verse 20 Gepha uNkulunkulu wokuthula owakhuphula kwabafileyo umelusi omkhulu wezimvu ngegazi lesivumelwane saphakade inkosi yethu Jesu makanihlomise equip you ngakho konke okuhle ukuze nenze intando yakhe enza kithina lokho okuthandekayo kuye ngoJesu Kristu makube kuyinkazimulo kuze kube phakade naphakade amen uveza uNkulunkulu njengoNkulunkulu okuyena osihlomisayo ngakho konke okuhle khona sokwazi ukwenza intando yakhe uyena osinikeza esikudingayo khona sokwazi ukunqaba izono zethu sivume intando kaNkulunkulu uyena ofaka ama desires izifiso ezinhle kuthina khona inkanuko izifiso ezimbi zizophunguka zinciphe zife empilweni yethu uyena ofaka i-determination ukuyimisela intshisakalo yokufuna ukwenza kahle iqhamuka kuyena umoya ongcwele eyifaka kuthina uyena ofaka ulwazi lokuthi yini okuhle khona sokwazi ukuthi ikuphi okufanele siphokophelele kukhona ikuphi okufanele sikushiye ngemumva He equips us. Uyasihlomisa njengomuntu enikeza isosha izikhali khona lizokwazi ukuyolwa noma enikeza isebenza mathuluzi khona lizokwazi ukuyosebenza. NoNkulunkulu uyasihlomisa ngakho konke okuhle ukuze sokwazi ukwenza intando yakhe. Bese ethi usebenza kithina, enza kithina lokho okuthandekayo kuye. Working in us that which is pleasing to him lezinto ezinhle uNkulunkulu ayifunayo ezimjabulisayo uyena oyisebenzayo ezimpilweni zethu uyena owenza kuqhakaze lezi zithelo ezinhle ezizophinde zimjabulise yena njengoNkulunkulu mase sithi makube kuyinkazimulo noduma ukuze kube phakade umbuzo engubuzayo la uma kuyena uNkulunkulu osebenza lezinto kithina azenze ivele ezimpilweni zethu bekungenzeka kanjani angajabuli futhi athokoze ngazo uma imbali itshalo wena kungathini ukuphinda ungathokozi mase iqhakazela imbali ungabi nandaba nje ngabe ubuyitshalelani kanti uma isihlahla sitshalwe wena mase siveze izithelo kungenzeka yini ungayijabuleli futhi lezi zithelo ungabakhi labo okota phewu yobadla ujabule ngabo uze uzubiza wozani imizothatha ukota phewu Emakhona bajwele ungibiza kubiza ekhaya bathanda ungibiza. Kanti uyatholakala yonke indawo kota phela. Ukuthi nje umuntu uyayiqhenya ngalo wakho tshalo yena. Uzani nizozwa lo wami. Ngoba utshalo uyena. NoNkulunkulu uye osebenza imisebenzi emihle kithina. Ngakho bathandwa ngeke angathokozi ngayo. Ngeke uNkulunkulu avela izibe imisebenzi yakhe emihle ukuqhubekela kwakho phambili kube kuyena okusebenzayo kuwena. Uzothokoza ngakho. Futhi ekuthokozeni kwakhe uNkulunkulu wena gququzeleka. Ungadikubali masigcizelela indaba yezono nokukhula ebungcweleni kufanele senze njalo. Ngoba noNkulunkulu ukulelo page empilweni yakho. Ungathatheki amabandla ahleze ekhuluma ngemali nezinto zasemhlabeni kuze kube nomqondo ukuthi bazalwane uNkulunkulu yona into akhathazeke ngayo le ukuthi ngiyaphila yini nemali nginayo yini. Akusinjalo uNkulunkulu nendaba nokuthi noma ungenayo imali uresponda kanjani buyavela nobungcwele empilweni yakho. Ngakho masigcizelela ingoba uNkulunkulu ufuna ukukhule kodwa khumbula ke ukuthi nezenzo zakhe ezinhle uyayibona uNkulunkulu uyayiqhenya ngazo uyajabula ngazo ngakho ugqugquzeleka ungadikubali ekwenzeni okuhle. Amen. Asithandazeni.